Come. Belly pull a motor.
Team Davidis.
Pull a motor, pull a motor. Biggie man, he was up.
Ching tum pudua. Rasti.
You boy.
Kinkies.
Umwana. Bastard. Nagundi Zabalat. I see you now, Miro.
We said, let me see. Take kun tum tum.
Flex. It's just a joke, we land.
Kujunyalwala ni bose na mchiroto. Z-Flex achibani chiche wakusa ube. Na chirota ya oche ni bose ya msalure. Nikine mubachira nchitati kaluwe. Na chira penyo mshopona haka nopalure. Na chirota nishini ngui na loto. Kubuka ni mpia mbukire fena mashoko. Keale sali bantura maloko ya uchushi. Nokisha eta fone chikonko mchiroto. Super Ken achibani tolo. Masenganga ni pasto ube patobo. Nika 14 ya wachiratu wa shanga. Fiala mbacho sene mbali okula kusamfisho. Shimba kambu ila chiba president. Pira tobo setu achira mchina tingiteki. Pita senza kase mampi. Mataje lungu achibani boxa tetu mkalawe.
Mchiroto ni neveta bossi. Manusha sevinyo kwenate kuwa bossi. Nina celebrity ushipanga losi. Kemba mchiroto takipanga pisi. I see queen ikirio wa lusaka. Mchiroto ni fuwa tuwa fwika. Ndiye kula nelingari ya veka. Mchiroto baby mwene wakateka. Kidista pana ingira medi. Kandeke ni bodyguard wandi. Why me mchiroto ni shinandi. MK makite uomba pa mugoti. Nali kwa silana tamala muswala. Mutale mwanze ripote wandi mchiroto. Towele kaile maweta bandi mchiroto. Nali damage anatasha chanza mchiroto.
Yo, papo.
Tukumare mchiroto. Tukembuke mchiroto.
Junya lwala.
Tukumare mchiroto. Karumba na banemi pame mchiroto.
Muzi wachibani bosi wa dunku. Leji achira koleka tuchunchu. Waisele pachibani bayu. Bwile ni fifine Samson makaya mchunzu. Benilo mbi achibani chikelo. Wase bachila mkumbwa wa matelo. Yo boys, iba chiba wa budo. Waiche paponjo wantu mokushita futu.
Ngana pisho kubaila jamu kurara. Nimi tufinga fia mfuru kakuwa pera. Taishu bati mchiroto ya mande mutora. Bachinda makuno kuri ya ibala fula. Mchiroto murichombera nganda. Kuri ukubwesha anti mwisi kwa njipanganda. Best duo kare tuwa senda. Bati tuwaripera kwa kusunga chanda. Lesti ni pisi kabamba. Tukumane mchiroto mukamba. Kazile solo china kiribari ramba. Machelela kumwesu kwiza muguromba. Wasinako na bazari. Tukumane mchiroto. Tukembula wisoke mbuke mchiroto. Tukumane mchiroto. Karumba na banemi pambe mchiroto.
Dipola mchiroto achibani zodwa. Mashuka tachiba chira mkonka. Ivanka ena na mchiroto tomfwa. Shefu achiba fechanki kakofa. Kaira tumpa na imia fundu. Murio randena achikwa chira mova mpundu. Savenya chonda kwa sitema tumbo. Antinga niweta bomba baka silo.
I'm the best African superstar. I'm a Bentley ni mapsi upu. Kutelo teri kazani na mchiroto ni shipita. Boma ni rusa mboni ni garuto kota. Kwa beast ni meno meno chela tukuta. Kulizi muimbusha pande ikata data. Indikulu saka muka wata. Kanshitiri poemu ni kapopa wa marata.
Mwitsenda besu na ichiroto.
Alexander Mafuranga. Simatkun. Jiboy mukambichana. Gabucho. Yankeo bashmwana. Sent AK mufana wanga. King Sicha edoni zamani. No muna ndichobriga.
Manguru wana. Mwana boss wa 70. Wako chako nisa wanda venda baka tende. Babakona. Boss wa shikamfo. Big Dan. Kopala J.R. Godfather tumcholo ele. Na wa mwata. Legos J.R. Na wa sale. Songo mani. Budo box. Dope man. Team Labish Balwaj. Black Shushu. Black Family.
Chatus. Kafuni Kadafi. Naba Befia. Bati Messiah. Tukumane mchiroto.
Wasnaz. Mini Loso Jazz.
Raske Paka Wama.
Flex Music.
Sizi Webkaru Urushi. Kingi Babu. Era HK. Babdiwaya. Naja Bobu.
Babu.